Two, three, much panda.
This is a Jerry Fingers production.
Lea, 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 lea. Pamu sana pamu no biapo. Balilo wanga ni sugar. Sugar nayo ni chipumu. Lea, 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 lea. DJ Pesha Mita. Ulu imbolo bashilota. Naba fuanta mono mchele. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.
Ema made.
Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.
Ema made.
Hii sansa ni mahala lelo ni hakuna kulala. Tatua ye wangu kunganda lelo
ni hakuna kulala.
Tie kwasa Shumbo msana iwe pili bukako Chamsana
Tema made.
Shana pongo muvele vele oloba kumonenge chiwele wele. Pepuka kwa tini na kapelele. No musananga ni delele. Tie kwasa iwe
Tema made.
Awe mchungula Musana uwe bize, ale
Kwasa.
Ha, boka nano iwe bize, tie
Kwasa.
Ha, bukunyako na mapea, iwe
Kwasa.
Aha, ifafine wiminine, tenya
Kwasa.
FTJ1 Tie Kunu machali bulunga nange Supa shidesha paka pili Ifutange chitumbua Chari telela lolesho mubili. Chiki boy, Mr. Kuyumba. Ukumfa wino ni mahala lelo ni hakuna kulala. Shile ya wangu kunzubo lelo
ni hakuna kulala.
Iwe sale buka Shumbo msana iwe pili bukako Chamsana
Tema made.
Awe mchungula Kumwesu aha umusana kaketi kwembe chamsana ha
Tema made
de twa tie umusana ube bize ale
kwasa
ha boka nano ibe bize tie
kwasa
ha kukunyako na mapea iwe
kwasa
ifafine wimi Mema, ekumwe suvane
Lea.
Mr. Mwenye Got that place Mr. Alex Simbea Chrismo One Homes Hollywood Patrick Ipa TV
Kwasa
Biki Jamari
Kwasa
Ekumwe suvane
Kwasa
Baroni Quilanzi Look net. Bashilon. So timu di supu. Bashanti rumwe kesho.